rewbe dilla wambe hun non ko lati chadal sanne hande en ele kanche ko hewe mabbe do konna fu yata nani algerie wakati ji godon be chawirta e gorra mabbe umaira mutara wodna bibbe jeegon wakati mo kalte o hokitam talkur makko ciergal
natash tahiya alji do wondi goram do jaki alger mi he makko min jeddo didi do hadiyam min do torra duniya heiya mi wodana sukabe jeego o mi accani mo dido mi yadi nayo lebbi an jeddito ko gartimi wuro o wiyan jonkai dewgal amin duhi bimi oto basi wala gan ko nyamteni mi filoy
ba awentini na tay
kambe rewbe enda se be dilli be jeyi ele tewtorni enda fu wor mabbe be acci wurbe endan sewana serabe dundu kono ko wortoni woni wakati godon to be jaaton be keboyto worbe wobbe maryama musa labi mudun nayno ya algerie o sede non e do sicciar len endan
rewwa kergal foti gan dewgal do dewgal gal be gonbe gada gorra ben ton sanataabe gorra be acci wuro do hilnaka e mabbe rewbe johobe alger worbe gombe ton kambe buri yidde dudal bibbe dimete ko ton mangu allah hana bibbe larabube no larabube kabbantabe ton ibe kabbani sai be nodda gorra e mabbe be acci wuro ben be bi'a dewgal mabbe
su ke namba sai
sarusi kawje da filla ko yaato rewbe yeso mo zender kandu konna holli wiide ke no wodi fa hande du ko watto cerde enna madal rabbi subhanahu
in fam ki vient
debbo gartu wardi redu gorum mo acci wuro on yardarta ko e makko na rewbe dilloobe be gorra e mabbe hokkay be lawol deni be garti don do gorra ben joddata ko e mabbe
ko hen non funi debbo gonde suudu dewgal dewli e suudu mun dewgal gal endan parmi san dewgal gal yerno faande meere mo kanche siraji shaybu holliri
en non pe accepter que
gorko no waawi acce de kum yaha leede yasin tefoyde amma o waawa jabi o boyeton enda naral no wawi hebo caka mabbe ko watta de ni Allah wadi o yehi ton o heba ko o lildoyi gam walirde tawabe wuro be endan debbo on de ni humna adi mo be gadidi o endan de warti fu tawantal kur cergal mum na illa ton gorko on seram gorko on du fa handen gam montade debbo o endan sey dewla gam do der cekan tarare amin dewgal yamay cede dudde
banna pas besoin de beaucoup d'argent pour ce mai
komin kanche on endan andirama dilido rewbe du endan sanem yerno mer on haldi do sukabe joyon fu tata be fu no wonder lawo majjum
sidu nanangu ayar le